Khululeka ngisaphila uyangibona nje Khululeka sekhona hayibo Ukhona wathi sengafa mina
Ukhona wathi sengafa
wathi
Ukhona wathi sengashiwe
babo Wathi sengafa mina Yangibona
kana wathi sengashiwe
Khululeka ngiyaphila uyangibona
Khululeka ngisakhona
Insizwa ziphelele ngiyaphila nje
Khululeka ngisakhona
Khululeka ngisakhona Ukhona wathi sengafa mina
Ukhona wathi sengafa Ukhona wathi
abangoni
wathi Khululeka ngisakhona
Bathi washona Anye bathi ushiwe
Ukhona wathi sengafa Ukhona wathi sengashiwe Ukhululeka ngisakhona
Khululeka ngisakhona Khululeka ngisaphila uyangibona
Khululeka ngisakhona
Khululeka ngisakhona hayibo
Khululeka ngisakhona
Mina ngithi cha usigodwa esikhulu esimbi esimnyama esidala amankankane ngihamba nabo fast lane mfana wami ngifuna ukubona ukuthi bazongithini ngihamba njalo ngibiza ummeli wommeli mfana wami ngikulube ushubo fihle zakhe baze bavume bafowethu ngibangena kancane kancane ngibangena ngento ehlukile ingabe boze bangithini mase nginje awusuka nenika ngizidabe kwaxasuka ikhehla mina ngiphethe usikhove esikhulu mre ngisasha amaphophozi kuzwe ndoda kwazi kwakhala abantu awusuka nini ngiyamiyeka wehlophe ngibenza njena-ke amadoda mase ngithanda awu mbokodo mfana wami womlungisi mfokacela ngibenza njalo bafana bami wejobe la ukhona khehla awu nibambe madoda nibambe ngihamba nani bafana bami angisabi nasuke nangithwasisa into ngisangoma esibi bafana bami ngibhula kubaleka amathwasa hehehe ngishakufuna ukuyikhehla
yeyiwana yini futhi manje uzoba ngokushisa la you damn it! I'm gone, 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 kodwa ngiyayazi lengoma yakho wongo shumayela mfana wongo afusakhi katali fusakhi mani kodwa wena mfana yonke mnandi yauzwa mina siyezani lini yoplatyotesheton
sengizobalena unyaka wokhingalo sengizobalena Sengizobalena, unyaka wokhingalo.